kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
sakrabe mi welti ka sanne tawdeede e modon fam yottina kabaruji di mi jogani om le region ngaji di kikile hande hodo fu woni darne fa yotto hodo yoni imma dara ko rewbe han wadde le nyaloma hande o bangal fina tawa hala mudum kam memama e le bienal artistique et culturel tombokto hitan 2025 nyaloma hande o do mi garam mahal tande om e no garam na ure o am sonko fam mi kaltana on tom hala tarike hayre water ne be noddirta to tombo to don bon onuko ka ana ele damal mayo orane ngomi alisi se nyum jire wonto ko gijande to bisimna modom hedade kabaruji amedi yenal artistique et culturel Tombouctou itan 2025 ka golleji modom timmi alam kenya ha joda hala goto ka wada ma fewde e rewbe hono wayi wadede yalla e be ardo golleji le on do nokku dum wadi asaware noga e jiddi lewru decembre no nokku mom noddirta institut ahmed baba himbel walde ne noddirta amazon jibbe finata wa do amazon de la culture kan em landini o do joda hala halatke sababu haltidde e rewbe tidalaji fayoto hodo woni ko be bawi wadde yalla golleji mabbe ka darne mudum ana mate sanne ele golle pawido e fina tawa mahamman baba kunta ana wonnoto inde sijo tamani wonko hebani en do majum kede usman yali boli
alaaji mabbe ana pawino do nafangaji ballondiral e tinnare rewbe do arde yakumu ben fatimata tandina e mama sare be fedde amazon de la culture kulliti ande mu ben e hugugol koy mu ben
la culture ici
mi ardini fina tawa yalla dumongo ana wela enen kan hokkundirde juude ballondiren den heddibe garan jokka en worbe pabuta en do ko gatten
dans tout ce qu'on fait
et de mako kanko ngado tiatiri on doka ludu hala le obatu alima togola holliti ko jomendir hakunde fina tawa nesu e dande neddaku
la culture
fina tawa seru be ngata ga hen wawata gasude eru kanyen kaybra fa gasa fina tawa jimen nesu jimen e al ada jimen en un yo sisil tubado de ngal binal
avec la biennale
obatu uditi lawol mi jade do ardiya ko rewbe e dande rewbe do yirwere fina tawa e neddaku do ngo hakkilo binal tumbu 2025 gondeni darnde kaltidal e waylitingol ko way wadde battane lobbe dum wonno ko mahamman baba kunta be studio tamani iude tumbudu
kawrtal goobo festival international de kakolo ka golleji mudum timmi asaware noga e jiddi lewru decembre 2025 laamu kayi sisil mo chubi hitande hikka o woni ar kany e culture kakolo dum woni fina tawa kakolo em hono wawi nawtirade yalla jamma kany e himbe an heba huntondirade le hakkune imadaraji ngada le ngallo kawrtal ana jiide pawide fina tawa kakolo em fayotto dodo dirugol e pucci kany e pide ballon hono fu watte du yalla yimbe goyde mu em kanyum en kana watte sanne ele margal nukule mu em de du woni faana goto projet mu noddirta kaso demisenu had ka kile majum ka kolle madum ka fuddi asawara noga jiddi lewru decembre 2025 le nokuma noddirta commune rurale de walia ana le cercle bafulabe le yamberande suka be haye be san temdere yom urbe le gelle commune o fu kanyum en woni ngadnabe jande wotere hono watta yalla koyde mu em kanyum en kana watted sanne ele dido golleji yalla nuku o an heba yaade yeso projet o ka walne noddirta association malienne de l'émergence éducative et le fabo moya famo ko deux fois to gollirgal fayto sul ministre ko wani do kabaruji hakkune leydi danmarkan e leedel kidil adnar allan ko en darani kabaru biri bangal milki sambe cel mum noddirta do petanka imadara modo goto do wadile on do nokku timmodo alam noga e jitti lewru decembre no le lamu kulikoro ligue regionale petanka kany landine o do imadara fana madum ka yo yirwinde godo golle finata o do golle milki sambe cel ile o do region haya dum e do windino ele imadara fafabo mangal padem leedi amende ko yottoto no himbe la chapantato didam yurbe le region ngaji joyi fayoto disi bamako kany en woni kawrbe ngullo do dirgol final o ka waram final o ka lamu sikasu kanyum hebi sembe do ngallure bamako ne be ngati be baddi tati be kebi baddi didi baddi badi sapo didi acine ka hake bankasi todo hake tangal ka timmi goimbe kanyum en ka nawreke bangal golleji guddi kasem ele ngallure ne do woni neddo fu jogi do mambari an way waiti det moda gowre na jogi do gowdo waita moda mambari haya durobe gombele on do nokku kanyum en ka ana wondi hawrintinde to hawrintinde to ndoyidi fa hono a hawrintinde to ko hetta ko fa wada dum angere ko wayi nawtaraade yalla na wada e deme mudum fa yoto mambari kan e ko nande mudum wayti gongol ka mere no le winde mobe gombe tumbe dum waran laataade sababu e juudumabe yalla leedi mabbe ndi kan ka ko remete do mudum ko ana heba laataade mi haltani on dum do kabaruji di fudata jom do hayre ne be nuddirta tombo tondo le France encore hayre tombo dum nuddirte ha odo nuku gondo dam danyere mayo ranewngo ansongo odo nuku ka an andira anda sanne le ngalure ne nuddirta kuki ala nyalo mo hande o nuku o kaya nuku kaydi ni do sanne yimbe an ha yewire on do nuku le biennale artistique culturelle tan 2025 gaddo lamu to moktuto o ardo heyabe lamu gawdo woni ali gariko an haltana em tariki odo nuku hay kede wonko mamad baba kunta landondir e mako kede usman yalibuli
to montondo e tombo tondo yowande tawande anadari do bawde allah kay inine sanne gondo danger mayo ansongo yidum wande non tondo dum woni hayre arande yidum kaaje jowndiri lati wande handen fay e tawede angaraji kewdi tombo tondo an heddi sini ada wara ansongo do waddi de wande atoda yide sini a yottege danger mayongo edun weli yide sanne dewande tombo tondo bangi maya ansongo an ngardi sanne
sakirabe no min kaddata e kabaruji di min jogani om le region aji leedi amen di nyaloma hande o fanje hefini no ko Abdourahmane Maye gay waram yottindo dido kabaruji fu e France encore de en ki region